anima no. Chanumba bavuka kwa marira y'umugabo atemba jemunda esu rukundo rwanje ko rwabarutemba rugana he yabaga rwisukaga iwawe mutima wawe waba waruzuye amarira narize ngo duhuze mutima wawe waba waruzuye mbivamo mbijamo mutima wawe waba waruzuye sobanukiwe neza urwo ngukunda udahari sinabaho nuzuye mahitamo yawe nzakugenza gake nzaba inshuti yawe ndabizi nkopfu wagize neza sibangana nzakubera umwambaro ugukwiriye ese uranyumva ese urabibona umutima wawe waba waruzuye amarira narize ngo duhuze umutima wawe waba waruzuye mbivamo mutima wawe waba waruzuye sobanukiwe neza urwo ngukunda udahari sinabaho nuzuye amarira narize ngo duhuze mutima wawe waba waruzuye mbivamo mbijyamo mutima wawe waba waruzuye sobanukiwe neza urwo ngukunda sinabaho nuzuye.